ngiyithethele kubhlungu masishu besha sibamba vele uyithethele masishu besha sibamba vele uyithethele masishu besha sibamba vele uyithethele masishu besha sibamba vele uyithethele
Sibamba, vele uyithethele, masishu besha, sibamba, vele uyithethele.